ekitongole kya Uganda Red Cross kitandise okutambula nju ku nju nga basomesa abantu bonna engeri y'okwetangiramu ekirwadde kya Ebola. Mu nteekateeka eno abakungu ba Red Cross basomesa abantu obubonero bw'olabirako ekirwadde kino, engeri gye kisaasaanyizibwamu, engeri y'okukyewalamu n'engeri endala ezisobolesa abantu okwerinda ekirwadde kino. Akulira ebyamawulire mu Red Cross Irene Nakasita agambye nti enkola eno yakubunyisibwa mu bitundu by'eggwanga byonna.
Amakanda tusinze gateeka mu district federal government zeyateeka kongezi ezibi high risk nga tutunuulira ebifo ebirinaanye ensalo za Uganda ne DRC okusobola okulaba nga tuscreeninga abantu abayingira, tubasomesa abo abayingira benne mu communities okuvunanje ku nju abo basobola okukyewala. Ate singa balaba obubonero obwe tubasomesa ku muntu yenna okulaba nga batukubira ne batubuulira oba okubuulirako omusawo w'ekyalo. Nkimanyi nti ng'eggwanga tulina obusobozi kubanga Ebola twali tumulwanyisizaako era ne kati tusobola omulwanyisa ne tulaba nga ggwa mu ggwanga lyaffe.